studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
latare sappo e jetti lewru me sappo e dum won holitindide e mbiyan jena yanda ta jabrima silima e sappo e din der maison de la presse bamoko odon outrage dum woni yennude kambe saratobe wombe leleedi me din di be koliti wiide be mo gonde famminde don yimbe yottinobe kabaruji wombe leleedi di fedde no dette sam kany e silma kenya be gonno yeso journaliste be fa pammina dum di do gulliji wori fedde no dette INTM wonde leleedi me din di be gonde jokkitade murtere mabbe de holitawe nokkule kewde won ko keba e gollude kenya leleedi me din do waddu e waddude kutteji ko na yiri bangal kebe dum sappo e jetti lewru me won ñaloma keedenaado kabaru ƴewde kayye fiji leleedi meɗen ndi wattu joni jogui tiiɗallaji mawɗi ko nayri bangal wayde ɗum won ndena ko woni leleedi meɗen ndi ɗi wonono sembe kabaruji ɗi min jogguinoɗo bettande ɗi bisimilla moɗon e heɗade Oumar Waygal jooɗiɗo micro ji ɗiɗo kanko noddirteɗo Mamadi Keita won to ɓoggui jamɗe to hollitindide fedde nde ɓe noddirte Sam Kane e Silma pelle caratoɗe gonɗe leleedi meɗen ndi Kenya ɓe gonno yesso yimɓe yettinoɓe kabaruji ɓe gondi e famminde ɗum koɓe noddirte outrage à magistrat ɗon ko nayri bangal jennude kamɓe sarguiya sartoɓe wonɓe leleedi meɗen ɗi ɓe gondi e famminde ɓenduno ɗiɗo golleji wori caggal muɗum hono luttidiral ko waɗi hakkude mabɓe kamɓe lien tem koduɓe ɓe gondi e famminde jamare nde fa keɓen famtare keɗen Aliou Cissé e Mamadou Sama Sékou
astrambe hada kafe jamare nyinga anyaji dibami bangal seria maduno ele kabaru golle maduno nawturaji dati di seria yamiri fewde anyaji mabbe di kana hani dum wade ele teddengal fewde kambe magistrambe kadana mahamadou yatara kanko ne secteur general syndicat magistrat en lulirnde sam
jalta le wi seria jenna yimbe bonna hakke juge en charbe seria ko a yidai seria o hore holiti dum be tobere mum temdere debe jetti wire dum e yennude jukoje kande bamede fewde joomu odu ana halali hin
elengal do kawrtal syndicatji didi magistrat be jiddi dun halaji holitidi magistrat be jabba fi seria donna dum mabbe bangal kabaru kebe mabbe e wi mabbe li tobere jeno berre seria wollo do jibu jawdi holiti fala ba widi ka do seria no donne do magistrat be jati kedena fa hande mahamadou yatara
won pelle koliti be wiide juge en be kebe mudum ana mawni sanne bibe lendi ana hani famude wiide seria gondo to kado nyamde jawdi leydi ni no boniri ana doga do juge embe min kada e fay goto wadde murtere gam biide ni fati be ciudo tagal amin min gada murtere mabbe
ka do fotode masran be mistini wide e pii dabareji yalla pati fi murtere golle yontem mata le imadraji kabaru seria e le balde joyde
dido kabaruji fodo mbahe do bema me ande to dum do page facebook kanya compte twitter studio tamani fedde noddi yentem de be gonde jokkitade murtere mabbe de leleedi meden di dum lati sababu so bankeji fa yotto ciudo gollirde lamu kewde keba gollode leleedi meden di de do murtere do puddi don caggal ko be kawriti e lamu so be kaldi be pamray do wota wattu joni be kaaja ko nayri bangal jenaariji kanye gollobe leleedi malindi fuddu jobdi ji muden beede fa keben famtare keden Aliou Cissé
le ciudi to ministre en gollata bamako do murtere fedde UNTM de kana teddina le ciudi goto goto mo en fu gollobe fay goto walatu yimbe le kumani be denangu e labinde nukulde tan wondo fay goto walatu no holitiri wiide o do neddo kumani do haybude suudu baytil mal ya warta yimbe ana newino le bankiji di fayetto le service furoba golle fu walatu le leji ndi sikasu service furoba na ko nandi e furoba fu teddini kongol murtere ne yimbe le janginobe suudu saria fedde UNTM PS tan woni gollube non holitiri wiide kabaruji kebaɗi toɗi banamba le laamu kulikoro janginoɓe gomɓe le cuuɗe e kolgay ɗi ka teddini kañum e ndu murtere ne an songoto le saaha leydi ni golle o waɗa kano hani waɗirede ni yinkoye seeɗa tan wontu wala fuu suudu école teddinɗo murtere ne gotel muɗum won ko tawi ka bankas nde wuddu leydi ni ton ka yimɓele ɓe ana narda gouvernement o e fedde ne joddo halda yalla dañe koɓe kawre muɗum ha ɓe ɓuyta tampere jamare nde fedde UNTM ne ka holiti wiide ana welti nde wi laamiɓe fedde kongol ma e murtere nde cokkama nokkule fuu to yimɓe maɓɓe woni ɓe koliti wiide darnugol golle balɗe joyyi saabi ko gouvernement leydi ndi sali huncande hoore himmeji maɓɓe le majjum ɓe koliti wiide eɓe landini wadde murtereji goɗɗi le ñalaɗe garoɗe fayɗi kaddi muɗum andaka ɗum eɓe jiiɗi joddiji yimɓele fuu golloɓe le leydi ndi ɓeyde
so lanɗo jaaɓi hitande hikkande kammuji mawɗan mbawi warde le leydi ndi ɗiɗo kammuji du so hay baka ɗi garda e kasaraji noon fedde nde ɓe noddirta mali météo nde hollitiri wiide wattu joni ɓe gaɗi noddago fewde e jamar nde tinno no jerto ila ndungu o natay kedde mo kanko noddirte madame jabate fatoumata sango yo goto gollo li ndedo fedde ko mo sifido hen do fati tango mamadou sama sikou
fandangal ɗo kawrtal yo humtande hoore kabaru ndungu hitande 2021 leyleydi Mali. Ɗum latta sababu goto fo fullandino bangal muɗum hikka jateji ɗi mi jiiɗi hultiwide toɓoji ɗi fuɗɗan gilalo le tatteji kewɗi leydi men ndi ɓuuri foof le ɓaleri ndi e nokkuji yogaji wuddundu ndenno wattu ndungu oɗum juutan keɓal bangal toɓoji hikka famɗata e ley jateji amen ɗi iwde lewru mai fa yewtade lewru octobre e ley nokkuji kewɗi leydi men ndi ene kaani jondorade toɓoji kewɗi yama ɗum bonodadi jam tayke e ley oɗon ndungu o le tatteji leydi ndi foof.
Sappo e jetti lewru me won ñalawma keeɗinaɗo kabaru ƴewde hono kaye fijili adunaru ndu hitande hikkande ɓeɓami sisili ɗum won le leydini ƴewtade honno kabaru nokkule ɗeɓe noddirta misé ɗe gorri ɗum ɗo nokkule ɗo kaye fiji ƴeyete kañe ko nandi e muɗum. Wattu joni ɗum jogui tiɗɗalaji mawɗi ley leydi meɗen ndi ko nayiri banggal wayde ndenago e ko nandi e muɗum yimɓeɓe jaati jottotako so ƴeewa e ɗiɗo kaye fiji fa keɓen famtare fande keɗɗen Mamadou Sama Sewko e Ali Sisi.
Le sahal fayotole wuddu leydi ndi nokkule to kulleji finatawa resete yihi tiɗɗallaji mawɗi saabi tiɗɗalla ɓiliɗo e ndenago e cellal ila hitande 2012 nokkule fu gonɗe to kulleji finatawa wawi reserel ɗiɗo nokkule motti heɓude yimɓe ɗum ne kutteje muɗum ana mawni sanne do amin. Aboubacar Kane laamiɗo nokkule to kulleji finatawa resete mofti.
Mi meeɗaka fewi noddede banggal imadra musé leydi ndi yalla mine andana alhaali ɗiɗo musé ŋaji ɗi abbaɗat ɗum waɗaka wona banggal kalisi ma goɗɗum ko meeɗaka waɗede kay goto meeɗaka wadde ɗum wakkati joni o jaati yimɓere hewɓe golloɓe e ley kabaru muɗum jalti fe région o saabi keɓal foof wala e golle o onen koye mon taki wiide golle yogaji ne gondi majjude wakkati joni o.
Ɗiɗo tiɗɗalaji ka e gonga andaɗi nokkule capantati e go'o le leydi Mali ndi ana wondi fewde ɗiɗo tiɗɗalaji non holitiri wiide suudu kumaniɗo finatawa le leydi ɗum e tawere muɗum fu horeɓɓe ka holiti wiide ana nimsiti rafi tawrede bawɗe suudu ndu fa hayba ɗiɗo nokkule. Ibrahim Cisse horejo kumaniɗo kulleji finatawa nde suudu ndu
so yawti musé Ségou musé moɗo leydi ndi maɗum musé Sénoufo en to sikaso toon musé keddiɗiɗi ka foof maati ti Allah ñaw covid o wakkati joni o musé ngaji ɗi na wara capantati e ko fawi ɗiɗo musé ngaji ɗi foof na jeeba kilo amma ley gollirɗo amen nde mi mbiyata fewo so jawɗi na woodi banggal hinnade musé ji ɗi gollirɗo laamide musé o kay yo faabade ɓe banggal imadare jogaji
faɗa timmoɗe tiɗɗalla o na ɓamude dabreji kantiɗi mbawɗi wallude ɗiɗo nokkule le oɗo wattu kolloɓe le ɗiɗo nokkule ka ana muñita fu.
On acca haqqe sakiraɓe wattu joni ɗon kabaruji ɗi ɗum jaari sanne hollitidi debbo danejo ɗo ko horsina sanne le leydi meɗen ndi ɗum laadiki sababu ɗu so wakkati goto yimɓele hewɓe an gondi wujade produit ji ɗi ɗum woni kamɓe rewɓe ele gomɓe le oɗo nokku faɓe dawnina koye mabɓe tawe lanɗo ne rawninayiɓe le majjun do hono kamɓe sottannoɓe ɗiɗo pomatiji ko nandi e muɗum eɓe keɓanno le hen kal mo saɗɗaji mabɓe sanni ɗum marsanno sanne no mbireten ka wattu joni rewɓe le hewɓe duppuɗɗi heɓuddo hen hakkillaji ana gondi yoppudno oɗo golle fa keɓen famtare fande keɗɗen Mamadou Sama Sewko e Ali Sisi.
Wujade produit ji bonɗi na heddi latade tiɗalla cellal leydi ndi natortoɓe heɓa ɗum jikkuteji muɗum jaati kamma ɗum dihara diani caggal duuɓi sappo natorgol ɗiɗo pomatiji yalla wujjinde guru muɗum ɓami anniya gottude wakkati joni o imadraji kewɗi e wondi banggal réseau ngaji ɗi yalla famminde jamare nde
wattu mo andumi ɗum ñalawma goto inna fuɗɗi yikude o yihi e calɗi an ɗi toɓɓe fuɗɗi yaltude koyɗe an ɓami ko jogimi hono pomaji mbawɗi laaɓinde yimɓe fu min
so kanko ɓami anniya hisude cellal makko woɓɓe kay fa hande na jokkiti ɗiɗo produit ji ɗi fayso notorgol produit ji ɗi yo yalla eɓe ɓeyda yiyede ɓe dulla fewide coguji ɗi natiɗi.
Min kami neɗɗo jon danewol mbiɗen nawtoro ko majjiŋaji laaɓinoji yimɓe ɗi ɗum fayso coggu majji ana tiiɗi sanne lewru saɗɗa majji ana wawi yettade winaye sappo e jeewo sefa
tawi kama wiide yeeyugol ɗiɗo produit ji wujunoji guri ɗi na yirwi sanne wakkati joni o jeewɓe ɗum na heɓantono sanne ewi rasu yimɓe natortoɓe ɗiɗo produit ji ɗi hana fe dullude fratiji muɗum
hande produit ŋaji laaɓinoji yimɓe fa hewi fu ana to eɓe nawtoro produit ŋaji ɗi tawi ɓe anda hoɗo ɗi moƴinira gonga kalsi ka ana hen cottoɗi ka fu dañen ko heeɓi
wujjunde guru muɗum kara han ɓe wawa jaati humtinede hoore ka ɗum yata fe caggal si alaji banggal kalisi e cellal fratiji ɗi ɗum na mawni yo diabet guri terɗe halkuɗi lunguji ɗi wooɗa ñawuji dow guru e kane fayi rafi ɓeygu
wattu jonne jarano kabaruji nyaw coronavirus be kulitude kenya yimbe nayo o do nyaw yaa muuden chapan jeego metaton kanyen gon samtanabe wala fu keddido le hen ana kulitude hebbe nyaw o leedi meede ndi yimbe le wina sappo e nayo temedre chapan jeena yom e nayon yimbe le heddibe le hebbe yo temedde jeyo sappo go samtanabe yimbe le wina jeena yom e temedido e chapan jeena yom kedden kabaruji meede do coronavirus Dogotore mbi ana kuli fati nyaw coronavirus o hemta sembe kasen leleedi ndi tagal ko jamar nde hawri fa heewi le jamal yeltil gadri fa yottu e juldeji di kanyi yambereji goddi kasen gaddi leleedi ndi wattu joni be ngadi no dango fode lamo tino yeltina do hen dati no nyaw coronavirus ani rentrede kedde mo konko nodduto docteur Boubacar Siddiki Ibrahim Dramé yo dogotore andando ge nyaw o ko mo sifi do hen
yuhuna hubini jati kala wattu so sadaji di jeddama e yimbe le wattondiri nyodo goto no wawi rabude fa yimbe le nawo e mbay fawde gike amene do alhali ko ya ele lewru korkandu sabi yimbe le ngudike ko hewi dum lati sababu adaduji di butigi sanne yimbe le hewbe mbalti taguji mabbe dan no wakkat jun o alhani kulen ko rata ko siki wala jukugoji na sarsa bangal mudum kaade meta ta kare wide ngala bode hasinnaade yalla saraji renturdi dina tabe dan no ko be je huntande hore kabar mudu dawre dum dum tawe mata ka fe le imadra jamen nyande fufdi chapan e jetti le temeder jamarande wata fesede don halaji yimbe tore fuf tikitali e tawde fuf min tagdo wiide vaccination latto sababu itude jatte adadu ge nyaw kewdi
notre chance d'éliminer ce virus
en jottoto landol gol docteur Hamsatou Cissé andado kabar gi nyaw o kati warta jabaade
Allo docteur min ka nawtara de kakol godol ono micro godo na camera godo an way la tale sababu rabindirgol nyaw ona
la personne qui est
neddo mo ngi nyaw o woni e mun sini nawtare ke kakol de ngejjo hedde ke maggol an neddo celludo sini awari abami kakol gol an nawtare ke gol taggal mo alota juude ma sakita ke amemi yesuma dun an way wadde fa nyaw on nange
do katen bete hande do kabaruji meden ju do nyaw coronavirus tinne wakkati fu bordon maskiji modon
sijo tamani
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse république tchèque et union européenne
sekrab de lutne le kreduji di en jaran le lamu pofula be chukulel gotingel wana kibungel sanne hakille mudum chukulengel an wara e dubi sappo e jago bomri non do kuditir wiide be bi drow goto kanyu yani e makko li ladde nokono dotet usubi ba janya edum le lamu nokono dotet bofula be odo drow wakkat ne darno fa yana monen demo sali holitan wer yeltin lat mudum du so yuyumo goto jabboto ton kanyu yi odo drow so dugi wattu jono fa hande yitaka sugo ko mi le li su toro wonde tondo ce urude ngardam faado gawodo be kollitiwde suko jokkole goddo kase mo dubbe chapan tati kanyon le cekkiti yonternde yimbele darni dun le nokono dirtedo soso koyira wakkati nogay didi yamde sedi be kollitiwde be teti kala ko be tawi juude makko fuddo won jawlele kany e kalis ko be tawi juude makko fa yettu telephone makko wakkande teti nonde du yamo be piri mo sawru le ondo nokko non hono sedi bombe tombe kollitiri ni dele sekrab do katten bete hande do kabaruji meden dimi juuti on sanne hedade hejo jamen faande fande e feeno kon andirdo no do e ser yewter meden de anawodi wassalam